So there you have it, ladies and gentlemen. It's another long Z Pana beatbox.
Yeah, hey. Peach, voila. Tech, now my fans patch
bad. Exclusive hey. From ZambianTunes.com.
If into back it to normal, yeah. She the fire, kuba normal, yeah. But tolo kuwa normal, yeah. Alatari kale kanwemo.
Hey, ni pasile ni mwemo. Mudi pia, ni pase ni mwemo. Mudi chani, ni pase ni mwemo. Sini endai, ni pase ni mwemo.
Ah, but ipa pita che. Back to square, wanuti ukunte che. Sini funonkala no mo ine perekeke. Dine ole mataito, dine tukute. Apa ni for profit ya fopo, every day. Na wakai mixed in a vima pepe pepe. Alatali kale chapasi. Papia ni mabili mamonga ni chimpanzi. Niri smarti toroshi digizi. Halo wete aletako tukizi. Chirete ni chimwele kupotoro. Ya pakisa matezi yene tangala tondoro. If into back it to normal, yeah. Shine fire kuba normal, yeah. Potolo kuwa normal, yeah. Alatali kale kanwemo.
Hey, ni pasile ni mwemo. Mudi pia ni pase ni mwemo. Mudi chani ni pase ni mwemo. Sini endai ni pase
yeah.
Ni mwemo.
Nalikolelwe na double finish na bucha. Kusikata kata nilipena kuacha. Mumba join ni mvera che kutioka. Naziba neze kumalila ngoma. Hapa ni micheza chefe ni kumbuka. Inani pupulusa enze kumbucha. Neze baga tipike mchi hangover. Ngani ya kamoba ina pipes over.
Fuck ups, button. Kunyamu kamu mendozine hai. Wakula moba monga mwayambana. Olo monga bafuno kupoka drama. Danger.
If into back it to normal, yeah. Shine fire kuba normal, yeah. Potolo kuwa normal, yeah. Alatari kale kanwemo.
Hey, ni pasile ni mwemo. Mudi pia ni pase ni mwemo. Mudi chani ni pase ni mwemo. Sini endai ni pase ni mwemo.
Matezi ya soo yali diamond. Na taba na zipesa na kakoi nai. Mairo neze 4.9 wai. Unaenda punch Mairo boy.
Ninachoka papondi ni laundeko. Na kumanya wakai walipatepo. Wawelele lankara tikupangeko. Monga ni boza wapange ntantiko.
Papeti na zipesa ni na mwamba. Atibaye black label ikiwe mulamba. Hero Mairo nzo kuma kasolaiti. Atoka mutaka pela mulaiti. If into back it to normal, yeah. Shine fire kuba normal, yeah. Potolo kuwa normal, yeah. Alatari kale kanwemo.
Hey, ni pasile ni mwemo. Mudi pia ni pase ni mwemo. Mudi chani ni pase ni mwemo. Sini endai ni pase ni mwemo.
So there you have it, ladies and gentlemen. It's another long Z Pana beatbox. Y'all heard? Voila.
Now my fans patch patta.
Exclusive. Say D and Cash.